musesu maze afati muto ajya kubiba hari mu gitondo rwose kandi mvura yarabaga kugira ngo ubutaka bubashe kumeza imyaka neza ageze yatangira kubiba maze zimwe zigwa mu nzira
Thank you.